Ebintu by'omukwano temu bakugezesa, oyagala oyagalira ddala no temu bakugeresa. Terina simu kyona kuba obo bipinge, ogezaako bakukwatirayo n'olaba ebyalaavu. Ono wange tabipinga, wakuwa simu misinga, wanyiza simu mixinga, no simu chitinga. Oli wambala masiti madale, obusomyo bwalaavu bwataddemu bungi. Mami abo kusonsomola, onjagasa bumalirivu mwana gwe. Omusonsomola nonekanyiza okugwetalu, baby. Onjagasa bumalirivu mwana gwe. Omusonsomola obusomyo bwalaavu bwataddemu bungi. Mami abo kusonsomola, nebuza wavaawa gwe switi. Ankubisa omutima ninga kagabi kutale. Laavu yo wenyiriza era wukale, naye ate ondekawo woliba onkubye olubale. Togeza nga nondekawo kirabe, kibeibe libeibe wotonumya kirabe. Kimanye mukwe nalokinga, abalala sibafiringa, nze kwali mubyendakinga. Onjagasa bumalirivu mwana gwe. Omusonsomola nonekanyiza okugwetalu, baby. Onjagasa bumalirivu mwana gwe. Omusonsomola obusomyo bwalaavu bwataddemu bungi. Manya bonsonsomola. Nebutegera kwe wabulako kimu kuneerabiza mange. Oli biki naye wakalanga bolendere mpungu, weyagala ebire ndi kufiira kongo. Muvubi kunsumaki, this love is magic, egaziye nga Atlantic. Kubalala beiba malaji, this love is a magic, magic. Because he ain't got Atlantic. Kuvalala baby, I'm a logic, baby. I'm a logic, baby. Onjagasa bumalirivu mwana gwe. Omusonsomola nonekanyiza okugwetalu, baby. Onjagasa bumalirivu mwana gwe. Omusonsomola obusomyo bwalaavu bwataddemu bungi. Manya bonsonsomola. Ono wange tabipinga, wakuba simu misinga, simu mixinga, no simu chitinga.
Remember where you got it first. www.djericom.com.